Mkinipokonya uyu si wafichi nafanya fujo. Kipindi watu wananiona mzigo, ndo kipindi ye alinitunuko mzigo. So mkimchukua uyu si wafichi naruka judo. Mwingine kama huyu hakuna, ukibisha nenda ukagugo. Wakumzidi baby wangu simuni, mtu anaona mbaka siku za usoni. Zambiana toki mwangalia majoni, nena kifa kifo cha menda nenda peponi. Oh na na, kama utani nimempata he, yuko ndani na tangaza.
Tangazo, tangazo, nimempata wakwangu wakuishi na ye, nitazeka na ye.
Tangazo,
tangazo, tangazo, nimempata wakwangu wakuishi na ye, nitazeka na ye.
Tangazo.
Oh mama, mama, oh na 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 na, oh, 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 ah, ah. Kwake betri lo nimezima, nimependa nimezama mazima. Urefu gani mimi sijui kina, kila nikipima. Mwezenu na enjoy, I'm the winner. Napata breakfast hadi dinner. Michezo flani ya kiutu zima, mwezenu jeuri sina. Yes I don't need somebody. Mina ye tumetoka mbali, ukitubwa twa masayari. Mina ye. Yes we don't need nobody. Mina ye tunadalika kidali. Kifo cha mendeki chali chali, mina ye, yeah. Kama utani nimempata ye, yeah, yeah. Yuko ndani na tangaza.
Tangazo, tangazo, oh. Nimempata wakwangu,
yeah.
Wakuishi na ye, nitazeka na ye.